Introducing zile za shairi zilikuwa zinaendaje
mbele yenu
kwa masikio zenu ni kikundi cha UMT.
Mi kwanza I remember it was a very good nini au watu wa shairi nilienda
okay, kitambo we nilikuwa model pia nilikuwa model see zilikuwa zinaitwa fashion show lakini tumevaa uniform but ni fashion show so vijana tuna bounce
I was
fat so unajua niki bounce everything is bouncing everything was bouncing
Simota so unaelewa hautaoi beat the watu wa rugby wako na haga bigi
alisha accept
lakini bado kuna
nilisha accept like
bado mko na competition still
nani nini
Silibwa.
Oh my goodness. Oh my goodness. Yo.
Competition first of all.
It's not a competition. Basika wataka tukusaidie pia join the group. Just say.
Wacha tu. Unajua naweza kuwa unique now on my own side. Just back.
Just back.
What? Ambia cha kuvuta bangi.
Guy, gani?
Cha kuvuta bangi.
Ah, si mimi. Miss Euclid.
Okay, anyways.
Welcome back.
We're back after we need to have a short break.
Hiatus.
Yeah, yo.
Oh, my name is yo.
Kini nikuwa natafreshia ni weu.
Pole.
Good.
Unaenda kwa vichaka tishule. Anyway, in the studio today, kuna Winyes. Unaweza jiintroduce.
Hi, guys.
Salimia hata jirani, boyfriend kama uko nayo.
Shout mzazi. Out to Euclid. Anasomea kat leo, mumuombea pite.
Hapana, huyo ni karma inamkujia.
Nimempigia na hello. Nikashanga kwa jamaa lala kwa exam room anangoja exam. Nishanga, hey. Exam nimempigia body Euclid.
Lakini si exam peke imepiga Euclid this weekend man.
Vitu nyingi. A lot of things which we will not talk about.
That one it's not on our part to share.
We will not share anything.
DM ndio.
DM tu.
Hii maisha namtandika mbaya sana left right center.
Oh my god.
On the cheek, on the face, on everywhere. Anyway,
on the cheek. On the face.
Oh, those are okay.
Yeah, they are separate.
Yet. Okay.
Anyway, then to the
in front
right,
of me
to the left of Winyes. Tuko na
English
lover boy.
Englishman with. Okay, so. Hi guys,
Mr. Beaches.
Real.
Hey.
Real.
please stop.
A family man. Anapenda yani anapenda familia yake and all you yes. know si hizo vitu mnafikiria anyway
yeah mimi sina watoto yeah nice to be back
a good guys. Thing
eh yeah. So how was your week manyanze
si hata
since
month.
You were the last two
months
it's been a month damn it's been long anyway tuko hapa so
yeah ni month yangu. Okay, it's been generally happy, you know. Mpo ako sawa. She's good, guys. I have no clue. Shule pay kofiti. Kazi ni mingi, lakini at least siko depressed.
Tuko kazi?
Ya shule. Oops. Yeah. Nimekuwa mtu wa church siku hizi.
Kwani ulikuwa umeacha?
But sasa church imekuwa too more engaging. Kuna vitu mingi tunafanya church.
So nataka kulift your pastor.
Wacha tuanze.
Wananunulia pastor vids.
Let's start small.
Vids.
Na wana.
Wale hiyo church ina pesa. Vids. Wacha pastors ni V8 squeeze. Wapata na pastor wa local church. So very local church. Jamaa kuna V8 KD.
Hey.
Nashanga koni A.
Yeah, I'm thinking of starting a church one day. Do.
Enyewe,
si mwanzo. Kuna pesa.
Tutakuletea customers. Oh, guys, customers.
Choir. No, Thiki can preach. Thiki can preach huko choir hapo. Mimi niko hapo tu collect sadaka.
Ukisema choir I feel like umedanganya watu but ni sawa. We'll try it when
okay, nimeweka choir based on gender.
Speaking of, okay, eh. Hey, hey, okay. Speaking of which, unajua na kuimba?
Hapana?
Wa. In fact, scratch that, Leni atakuwa kwa haya.
Yeah, yeah.
Tumeagree. Ntaukote yo sadaka, thanks.
Uh-uh. Utakuwa na washa viti or something. Tutakupatia tu kazi.
Oh my God, kazi ya cleaner.
Yeah, wezi kosa kazi.
Ay, si basi yo church mini count out.
Technically, umemita chura. But anyway, tuendele.
Literally.
I mean,
okay. Okay.
Unaitwa topazi ama ni nini?
Ah, sio ngo.
Ah, hiyo ni.
Anyway, tulipita kiss. So it doesn't matter.
Yeah, yeah. We passed. Mm. All of us.
Anyway, nimekuwa in a good headspace, guys. Mental health iko.
Eh, huyo mama anafanya kazi smart.
Yeah.
Well,
anyway, how's your month?
As for me and my household, the weather is shit.
So naishiki kwa bedsita. Kuna household kwa bedsita?
Ay, kwa one bedroom ni kuna household.
Oh, ni one bedroom. Oops, 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 oops.
The levels.
Oops.
The weather. Mibe, the kwanza leo, imagine ninatembea tijujua imewaka na nyeshewa. I'm like, tumerudizo siku za sijui haina zikiolewa.
Huh?
What?
You guys weren't being told those myths for when it's raining and the sun is shining, it's because hyenas are getting married.
Omili ambua leopard ina give birth.
Ah. And there's variations to it.
Mimi nimesike ya hyena.
Okay.
Yeah, leopard.
Iyo na yo.
Or maybe they meant hyena, but mimi kesike ya leopard, but mimi najua yangu ni leopard ina give birth somewhere. Ha, karibu na river.
Oh, yeah. You part ya river enyewe. Anyway,
yeah, ndio na African house ziko same zote.
For the past like 3 weekends mimi nimekuwa tu nikienda Fladdies to watch rugby as though I understand anything.
Simwata. Si ndio maneno kwa soka mam. Mimi ndinaona utakuwa soka mam. Future like unaenda tu match ya football hadi si ati mtoto wako wako hapo unakuja tu kuona.
Hapa kama truck, lakini we, haja tu niseme kishinkwe enda kusema. Akikuwa soka mamu.
Nilijua tu simuata.
Azae, tusebe, apate mtoto. With the hopes of becoming a soka mamu. Then mtoto zali ya kiwete.
Guy! Oh my goodness!
Technically, kuna Paralympic. Hey, I will not stress this enough. Niona TikTok account ya Paralympic. Yo ni document itself. Yo did
iko nini mjane
such sahi just go look
akimizi imagine na kimumesema mtoto wangu guy
yani mtu
sijasema hivyo nimependa scenario
amejidedicate kwa the craft of the sport amengangana amechenga watu alafu sawa anaweka tu ma TikTok sounds sijui zinakaaje hadi acha tu
inaitwa Paralympics
yeah inaitwa tu Paralympics
and hiyo let me check it out. Ni check
it. Other than that semester, obviously. By the way, nimesikia kila mtu akiteta kuhusu semester, so sitateta sana.
Personally, nimefurahi your story, by the way.
It seems it's a nationwide crisis.
No.
Yeah, mimi nimefurahi.
Hata watu wamefungua shule juzi.
Oh, yeah. You...
Hata wao, bado wanasema this or that.
Finally.
Fuck off.
At least, mwanja miacha kuka home kama bulb.
What?
Eh, busoma by the way. How has your month been?
First of all, jidishi. Anyway, my month has been okay, imekuwa niseme roller coaster of everything.
Amekuwa na homa throughout.
Yeah, real.
Imekuwa yuko tena.
Inaniacha hivi? 2 days later ndio hiyo. Yes, I na recover. I hope mtu mwingine acha nipita ni slap na homa yake variation 3.
Kuna kitu inaitwa propolis pia naweza wapea.
Propanoa?
Kathrupas inaitwa propolis.
Propolis hiyo ni nini?
Cough syrup.
Okay, si cough syrup pase. Inakaa cough syrup but ni extract imetoka from honey. Nikawa walichukua honey wakaongeza saa vitu ziko kwa honeycomb. Hizo the rest.
Oh, zile mama nini?
Hizo I'll stick to my concoctions.
You know working if you fit like utachomeka mdomo kiasi si literally but utasikia tu hiyo
come wash
in effective sana shameless plug anyway
when you advertise
propolis anyway nitaiangalia nikipata homa tena then need to finish Fladdies That is nilienda playlist 2 weekends. We have ended zote nikaa na cheza.
Na u kamera mwana nakupenda.
Real.
Hey, wherever you are.
Thanks for the pictures.
Tuongeleshe vizuri. Tuongeleshe vizuri.
Tuongeleshe vizuri kwa nini?
Eh, hey, wewe jua mahari maybe.
Mahari.
What are you insinuating to water?
Oops. Wewe akakolea yeye ndio atao mtu.
Ri, oh my. Oh my god.
Anyways, guy mahari inaweza kuja.
Na ukwenda na huko simu.
Ameenda university so imeongezeka.
Mm. Ah, by the way.
University?
Eh. By the way.
So, I think if not last week, the other week.
Mhm.
First of all, acha tunaulize, ukula aje ugali?
Ati mimi hukula aje ugali?
Eh, with your hand ama kisu ama spoon mikono. Ama fork?
Mikono.
Mkono.
Same.
Mkono.
Wewe umeona mtu akikula na spoon?
Mbona ukule ugali na fork?
People actively
shocking
do that.
Shocking enough, you copy au ufanye hivyo.
Ah, Euclid.
Yes.
Euclid.
Yeah.
Ujue nige akona izo hands inafaa kwa zina land grab.
Literally.
Ena kulu ugali na fork. Ama siju spoon. So, what is the right way ya kulu ugali?
Mkono.
It's an African dish.
Literally. Just give it
Africans
respect.
Africans, yeah. Kuna venye food uslap ukitunia mkono.
Mm.
Ata mchele like, by the way ukifanya yo tu wa Islamu ufanya yo kuikula na mkono. Mm. Yo mchele unashibanga yo siku. Usionge.
Okay. Okay, that is one way of eating it if you are uncouth.
So, eating ugali with your hands is fine.
Okay, see, unaweza chagua. You choose how to eat, but kuna vitu zingine unafaa kula na mkono.
That is what ugali
Western stuff imetuingia hadi sana na mtu anakula baga na anakata with knife and fork.
But ile akuifinya hivi.
Baga, you should get messy with a burger. Like hiyo kitu finya, hizo sauces zicho.
Is the fact that your sound effect ilikuwa on point.
Like, mbona, unafata mtu hapo, baby girl amekaa hapo, with the, hizo vitu zinaitwa hizo makucha refu, hizo za shumileta. Acrylics. Acrylics, okay, I think ni maya ambiwa hivo.
Acrylics.
Wongo.
The Nyeri in us has risen.
Tunarudi nyuma na tutasikia.
We shall revisit acrylics. So hizo ma acrylics in Mawia terms. Mawia terms.
In Winyes.
Kinyeri.
Winyeri.
Ako hapo anakatakata baga. Na kisu. Nilifeel ni kama nafa kumeka suplex.
Damn.
That is waste of food. Hata we enjoy. You always cut your shit yote we combine. Itabidu menda two pieces, two parts.
Let you sapa kando.
Kule hapo yote nyanya yao na let you usikie yak. Kule.
Na hao watu wenye wanatuanga hizo vitu kwa burgers.
Mbono woda burger kama unaenda kuitoa. Literally.
Oh, chukua tu yo mkate na yo nyama. Please.
Kulikuwa na kienyeji version ya watu in high school. Sikuwa githeri. Anatoa mahindi yote anabaki na beans.
Akula beans.
Ha, anaamua anakula beans.
Au si ndo watu walikuwa wamaliza hapo lunch time na skitu.
So makes me wonder.
Okay.
Huh? Kuna kijana yetu hapo alikuwa anasafisha 7 to 8 plates.
I mean it was bossing. It was bossing.
7 to 8.
Na hakuna yenye ilikuwa na mawe, so you know it was bossing. So
sometimes you see to complain shit, hiyo kitu ni shit. Nika atasafisha
7 to 8.
7 to 8.
Ilikuwa
wili ijengwe na bricks.
Okay. Yeah.
Siri ni githeri plate 7. According to Thige.
Yeah.
Anyway. Kumbe ni wewe.
Guys. I've done things in my past that I'm not proud of, guys.
Ah, same.
Yeah, I'd do it again.
Same.
Oh,
yeah.
Okay.
Yeah.
Fair enough. Fair enough.
Anyway. Kukula bana some foods muna ni discuss mkikula na sijui spoon. Muna. Si ati we ni mshamba. We kuna tuwa mkono. It has love.
Mimi niko na beef na watu wanararuanga chapo. Like ile into small pieces alafu una mix na food. Mimi niko na beef na
hawa. Yeah. Kata.
Eh,
so kwa kijalo tunaitwa ngadi nywandi. Yani cut it and mix it.
Huh?
Hey, nyamaza. Cut it and mix it. Ngadi ni kukata nywandi is. Rusha hapo ndani changanya. Naona. Hiyo ndio ngadi nyondi. It's common na watu wa mjengo. Watu wa na vibandaski.
Vibanda eh.
Lakini mbona ukate chapu into sijui squares. Chapu man. Chapu unafaa ku roll hivyo.
Yeah.
3 bites ama 2 bites imeisha. Kisha limo ume bites kaa 10 chapo moja. Chapo moja ni bites 2.
Oh my god.
Ah. Chapo moja nakula na bites ngapi?
Nikiwa nimeroll hivyo.
Ah, vile ukula chapo, mimi sijui vile ukula chapo.
Hizo bites ni nyingi. Hizo bites ni nyingi.
Okay, for wewe sawa. Ingekuwa ingezi count. Ai, wewe Maria ingekuja.
Yeah.
Tige.
Mimi ni 3 at most.
3.
Yeah.
Ndio. Aifai kupita 3
like
chapo
moja. Like we said, haga ijengwi na ni. Na oh, wait, oops, oops. Oops, oops, oops. Anyway. Yeah.
At the what? Chocolate ni nani?
Baby girl.
Wow, love to see it. So today's topic. Ameumauma kwanza.
He was hungry. Manimalize tu.
Kwa driver Uber Eats mtu anaulizia pizza, anapata ikiwa nusu.
Aisee mimi naweza fanya hivyo. Baga yako. Kani double. Na kula moja na kuachia moja. Anyway.
Topic yetu ya leo itakuwa modern day prostitution.
What is that?
I will let Simota proceed to
expound. Yeah. Kindly Google.
Asi Google. Si alisema tujua.
I combine two words nika come up na. Okay, sawa. Let the professor in the house educate people. Mm-hmm. Modern, what is modern? Kisasa. Prostitution mnajua. Yeye mwezi kosa kujua. Je, huku nje bana akili zenyu ni mbaya. Simple words hizi zimekuwa twisted. They are no longer simple. Anyway, modern day. Mimi nisema kitu. Mko sure?
Ama ulikuwa unataka tuongee kuhusu relationships? Chagua.
Relationship za nini?
Haya. Haya. We'll talk about what? No. Modern day prostitution.
Please. Much Nairobi Half-Life.
Nili watch ni kitambo.
Nili watch jana tena. Hey, niko Netflix. Sorry, niko na chocolate. Hey.
Mwajua. Mtu ajazoea. We understand. Take your time. Take your time.
Shit.
You need water?
Actually, yes.
I think I have maji.
Where?
Actually, the nigga is dying, man.
I almost died. Anyway, as I was saying, nilikuwa na watch jana. Iko Netflix.
Mm-hmm.
So, kuna hii scene, yenye main character, like, amefika Nairobi for the first time. Mm-hmm. Of course, alifanyo ile kitu the second he got off the bus. Hey, alifanyo vibaya sana. Na kapele kwa jela the same day. Eh. Yeah. So sasa umse amepata boys mwenye kwa genge alafu saa ti ameenda kwa brothel apparently.
Mm-hmm.
Sasa kuna udem mwenye I swear anakaa udem alitangwaje. Mwenye anakuanga Papa Shirandula.
Naliaka.
Yes, exactly. Mbidu exactly. Eh, anakaa naliaka kidogo.
Mm-hmm.
Alikuja umini character after like ameachwa solo. Na wama dem wote. Akaweko inakona na udem akamwambia staki love udem akamwambia cheki ni sawa kuuza ni free lakini ukimwaga ndio utalipa. The funniest thing nimesikia jana.
Kenyan movies zinakwanga some lines what
I could do
umeyo watch any Kenyan
movie ama series
movie series whatever
yeah
gani.
Me watch Real Housewives, me watch Marshita, me watch Selena, me watch ingine inaitwa Kina.
Yeah,
and me watch Crime and Justice, unataka nini?
Watch click click bang.
Ati?
Watch it.
Don't mind. Acha tunajizi si vitu za watu wa mjengo anyway.
nigga just whispered and said tunajua hizi si vitu za watu wa mjengo.
Nimesikia siko na whisper.
Niko nataka usikie.
Nasikia vibaya. Yaani mtu wa mjengo.
Ni kama yesi wa mjengo.
Nani?
Wewe.
Wewe yani kena mjengo.
Najenga construction.
Eh? Najenga nchi.
Na mwili.
Yeah, so maybe if that qualifies as mjengo, fine. Obliterate chocolate. What? Niliwapea ikiwa full, inarudi ikiwa quarter.
Sure. Anadai ikiwa half.
Mm. Inarudi ikiwa quarter. Hamna adabu.
Sina maanisho umekula 3 quarter.
Mbwa. Anyway, niko na swali.
Mhm.
Kwanza directed kwako. Ama mwenye atajibu tu.
Mhm.
Umeona hii trend ya sijui earth girl?
Eh. Wow, ndio maana umesema okay, fair enough.
Yeah. What is earth girl? Honestly, mimi niko confused. What okay. Is earth girl?
What I'm saying naongea kwanza.
Winyes, unajitanga earth girl.
Mimi nasemanga ninavaanga earth girl, but siko limited.
Ukivaa kama chokora, wewe ni?
Kama chokora ni gani?
Ukivaa kama polisi, wewe ni?
Polisi.
Ukivaa kama earth girl, wewe ni?
Earth girl, sawa. So, basically the earth girl aesthetic is mostly represented through like cardigans, long skirts, tanzapo. And then it also has like color themes that go with it. The main ones are the greens and the browns, but hauko limited uki. Unaweza vaa skirt mrefu ya blues na uvae cardigan ya white, weke hapo ka headband, uvae ma waist beads. Na if it into the earth girl aesthetic, you know the good thing about fashion is you're not limited. You can mix up colors, you can mix up clothing and wewe borake ukijiangalia kwa kioo unakaa smart.
So vibe
ukitoka tu kwa nyumba usiambiwe wewe ukipitana kwa viona bado unaona unakaa smart. Don't be told.
So ni vibe kana aliyeke ule wa Bungoma.
Wewe sasa. Hakuna earth boy, you know at the end of the day hakuna earth boy.
Eh yeah, mimi nasema like earth girls. In short mnakopi watu wanaishi ushago. Juni mbona zingine yeah, zinakaa nikawa naenda shamba.
Basically we are yeah. Modernizing that type of nini. Si umeona yeah. Hizo memes za oh unaleta DM kwenu anaiba seta zote za shushu yako. Oh,
so unataka kuvaa kama shushu.
Anavaa dress cuts za shushu yako you get. Mm. But the thing is kama nguo inakalia mtu smart hata kama originally ingevaliwa na like an older woman the point is it looks good on her even if she's 19 and that's okay. Hakuna, you know at the end of the day, nguo hazina miaka, nguo haijaandikwa hapa ati. Okay, zinakuwa zimeandikwa but nguo haina miaka, hakuna venye.
Ni games until shosho yako avai crop top.
Buddy.
Eh so jungo, nguo ju hazinanga nini ati limit ya who can wear it, who can't. Weva. Va. Hata mimi Saturday by the way hata mimi nimevaa earth girl lakini yangu colors zilikuwa yellows na whites. Nanka kasmart.
Kuna katu mkamba.
Nanka kasmart. Unasikia hata simu hata akisema hivyo Miss Jali jumia hata. Yeye alikuwa amevaa hoodie na shorts. Mimi nimesikia nikitusi hiyo hapana.
Hoodie ni jua baridi. Short nilikuwa tu nimeenda mbali. Nilienda
alikuwa matembezi kidogo.
Niko nimeenda kutembea najua ilikuwa imewaka during the day. And we told dress light when it's sunny. Dress heavy when it's cold. So mean dress heavy you need a dress light chini.
Balance.
Yeah.
Balance.
You fit in all environments. Kikwa joto toa hoodie, rusha kando, endelea na maisha. Anyway, mio kitu bado sielewi.
Hiyo kitu ya Afga.
Afga mimi naonanga tu ni nonsense.
Kwani ni wangapi umeona? Au jonda yenyewe ana kasmat? For real, for sure, for sure.
Service juku differentiate. Excuse me, sijui vile wasichana wasikizi uva. Literally mnavanga vile mnataka.
Ukweli?
Yes.
You like, will see a lot of aesthetics by the time you're getting to where you are going.
In 80s kulikuwa fashion like ya ungetel difference ya mtu wako 19 na mtu wako 30 or somebody who's older. Sai mtu wako older address kama mtu wako 19. Mtu wako 19 anavaa kama mtu wako 46. You wonder what is going on.
Hiyo kitu inanishangazanga. Kuna venye okay nime notice ukiangalia dem ako 19 yani ni ile anakaa 25 so much that what I notice useme ai kuna shida hapa like you see 25 na it's like for a majority kwanza nini same campus like unaona mtu anakaa 25 unasema okay anafika hapo kwa gate unajua sawa watu wanakuanga na ID anatoa kikaratasi ya admission wait
yani mtoto
surely mna tu confused
about that age thing though is it like wameva official nini
like
is it something you can point out and say that person looks 25 because they are dressed nini like nini
somebody who looks 25 basically adivile kuna vile tu let's say somebody was a sister for example mimi she's not young kuna venye atavaa utajua this person is older na kuna venye the younger person same gender though atavaa utajua this person is younger kama watoto wadogo wanavalishwanga sijui vitu colorful sijui dresses colorful utajua ni mtoto mdogo sahi
ni kama wewe
unaona mtu ako 25 30 anavaa crop top basically hiki tunafaa kwa watu bado wako young.
Watu bado wako in their bad era.
Watu bado show body.
Show body. Show zile zile.
Good.
Alafu sijui hii generation yetu ni kama tu tumekula. Ai! Watu ni wakubwa.
As well. There is that.
Watu ni wakubwa.
Okay, mimi ilikuwa niseme like mtu ako 25 presumably like ameacha ku develop.
Ana kan kama amemaliza maturity.
So, wacha tuseme like ni mtu all-rounded. Like anakaa like anafanya kazi iko na pesa mingi, alafu pia
all-rounded.
Sekta ya mwili
all-rounded.
Yeah.
So all-rounded.
Yes, all-rounded. So unapata mtu ako well-rounded na anafanya hivyo kwa gate unashangaa, "Eh, huyu ametoka ulikuwa form 4?" Okay.
Sometimes these young people they confuse you.
There's the size thing, there's the size thing there.
Love you they want to.
And pia kuna yenye tu anavanga so grown. You're like, "Baby, please come back to your age first."
Mbona unavaa vitu zenye mamako ndio anafaa kuvaa?
Unapata mtu na zile makaki za ofisi na zile makoti. Unamwangalia tu zile za. Unajua actually the thing is Simwata, you've made a very good point about like 30 year old still wearing crop tops. This happens sometimes when if you don't get to experience your 19 to 25 when you're 19 to 25, you'll do what? Those habits now when you're 30 is when you're like, "I didn't get to wear my crop tops. I didn't get to
midlife crisis.
So like enye hiyo story ya like kuwa age yako wakati wewe ni age yako ina side yanga as much as kuna mtu atakuuliza, "Oh, mbona unafanya hizi vitu? Si unafaa kuwa na act grown." Inabidi tu uzifanye because if you don't do them now kuna mahali tu kwa cycle juu umemiss a step zinarudi. Unapata sasa surely uko 30 uko na boyfriend 5 sio ni tabia unafaa kuwa naye ukiwa like sai 1920.
What a deep prostitution. Having 5.
So genuinely.
Difference yako na prostitute
ni gani? It's important for you to like live your age, have your fun. Also another thing, by the way, inaweza sumbua watu wengi nikisema, but another thing is the same applies to like the substance abuse. Hizo velo, hizo nyags, kunyweni sahihi mkiwa ima miaka. So that you get it out of your system. So that when you're needed to be in a stable now chill place in life, hizo sio vitu you are still chasing. Sasa even if you still be partaking, ni ile tu ya occasionally. Si ile ya it's at you missed literally at now you missed out on it when you were 19, now you're overcompensating for it at 30, at 40. So do things while you're that age still.
Yeah.
Leona millennials are addicted to alcohol. Gen Z are addicted to drugs.
Drugs. Not
alcohol, drugs.
Juzi
ndio nimejua kuna some drugs in Kenya. Recently.
I met and we find out mtu, okay, this nigga I knew. This nigga knew what dawa to buy like in a chemist. Ndio akizimix enough kwa mwili, zinampea the same effect na ecstasy.
Any brains?
MDMA.
Yeah, boy.
Actually, it's inafanyikanga hivyo. They just mix
so you're drugs. Just like, do you know how much you have to be into substance abuse to be putting the effort to know that shit?
Ni spendi dawa.
Na rival
mtoko na fiti. Literally.
Na chemistry likushinda high school.
Unakuja unamwambia hii usi una mixed food hii na hii na hii alafu yako like. How the fuck you know all this?
Ile joke of syrup kimix na Sprite sijui unapata nini?
Lean inaita kitu kaya hiyo. Eh.
I'll try it one day.
Eh. Eh. Eh, but it's true. You really do need to do those things at this small age. Another almost controversial topic, but not really. The same goes for like the relationships, the dating scene. Sai pigwa utoto character. By the way, right now, if you're 19 and you're dating for marriage, if I'm being honest, kidogo amka.
Mimi am dating for marriage.
Wewe uko si uko 25, uko sawa.
Hey jamani, nilikufanyia nini? Azi, I'm not 25. I am not 25.
But you're not 19 either.
You know, Cheki, I am 19 to some people.
Not to us.
Nye mjwenge di age yangu.
Idea yako ni ile yenye ulikuwa unapewa to default birthday, please. Let it go.
Wewe nilizaliwa 2005.
Ah.
Aya na ni uongo.
With that shoe size, can't be.
Minus three. Are you with what? Wani mguu pia ina determine age.
Eh.
Ni mbona 40 year old anavaa size 6?
Yako ni size?
Mimi anavaa size 11 and a half.
Jesus Christ, that's twice my foot.
Yeah. Oops. Ni kanyaga uso, inakuwa pancake. Literally. Hadi color pancake.
Back to what I was saying.
Yeah.
At your story, like the dating scene, the relationships. Right now, Mimi, my advice would be, if you are dating for marriage and you are 19, you're kidogo lost. Right now is your age to explore, find out what you like, find out what you don't like, find out your negotiables, your non-negotiables. So imagine, tuseme, all your life, ulikuwa na type flani, sindio? At the beginning stages, unafikiriango uko na type. Sasa ndo ukienda soko, unaona, apana, sometimes your type.
My type doesn't like me, wa?
Eh, pia hiyo, pia hiyo. So, saa ndio hiyo miaka ya kuelewa kwanza. Sasa ukifika hiyo 23, 24, when you're dating for marriage, you know it's fine because now you've learned some enough lessons to prepare you for the next phase. Otherwise, sahi unafaa kuwa ukipigwa character development na EVT itoke. See, must the character development part. Na EVT itoke. Ujue. Because ni watu wangapi wenye wakosa 25 na hawajai kuwa in a one-year relationship.
Pige.
Zii, nimeita thige ndi ajibu.
So, sai, alafu sai mkumbuke, na kuna kitu nashinaa nikisema, okay, si kitu moja, kitu kadhaa actually, nikuwa nikisema of late. Number one, you're too young to be an understanding girlfriend. Because, you see, like your story, ya watu kukua imari.
People, let them be what they want to be. You can be an understanding girlfriend at 19.
So basically, unajua kuna hitajingi kuwa na like conditions around that understandingness. Because people who are understanding wives, wako understanding juu kuna kids involved, kuna investments.
What is an understanding wife or my girlfriend?
Kuna hizo mavitu.
Understanding
girlfriend. You see how there is non-negotiables. Like, tuseme hata unaweza kuwa understanding boyfriend. Tuseme simuata kwa list yako ya negotiables. Atayari ya kusema ready kusema mimi si understanding. Kuna zile na negotiables zako. Tuseme, una kwanga msee mwenye ukiambia demu yako kijana fulani hafai kwa upate demu yako baada anaongeanga na ex wake. Umwambie that it is not necessary for you to steal.
Oh, jamazi ndio namkata mguu.
You see?
I mean,
so it's as simple as Si ati kijana yako anafanya sijui nini, unasema no it's okay, he's learning, no it's okay, he will get he's better, learning. No it's okay, he didn't mean to cheat on me, babe. Please, stop understanding.
Maybe he didn't mean it.
Stop understanding it. Unajua, juu kama watu wenye, kama si kuna watu by the way wako married now, their husbands have cheated and they've forgiven it, sindio? Mm. See, half the time it's because there's like kids involved na hutaki your kids to go through that divorce drama, sindio? Mm-hmm. So that there's enough reason to be understanding there, because number one, you're married already, number two, there's kids involved. But at 19, what are you understanding? What are you understanding?
Kuna level. Unajua kuna okay.
Understanding chemistry.
Kwani wewe unasema I agree hii ya kucheat. Eh bwana, kwani ulizaliwa jana bed? Eh, but sasa kuna vitu zingine.
Kuna zile, kuna tule tu vitu zenyewe for real ni ana grow, anajifunza. Yeah. Lakini kuna vitu zingine unasikia mtu akiunderstand unamwangalia. Unampea tu side eye because ai wewe.
Let understand if you want to. Usiambiwe. Understand if you want to. Usiambiwe. Ukitaka ku understanding whatever. Understand. Unajua understanding is key.
Alafu kitu kingine ni kitu kingine ni life is too short for you to date men that hate you. What do I mean by this? Like imagine this isn't actually this yes I'm saying it because it's something I normally say to girls, but even for guys, imagine ukutapo na unajua pia kuna wale boyfriends wazuri mpaka unaonanga tu venye anapitia unamhurumia. So this is the type of nigga who's buying his babe flowers, buying the babe gifts, doing this, doing that, but akona sasa the ungrateful type of girlfriends. Yeah, na unamuona tu anaendelea kufanya hizo vitu unam Well, alafu you know half the time these niggas are in those relationships, they're normally with those ungrateful babes. Mm. And it's not until this nigga gets with a babe who's appreciating it, who's maybe going gift for gift, doing a hit. Oh!
Hii inaweza fanyika. Damn.
Okay. Oh, kumbe unaweza pendwa na ureciprocate hiyo mapenzi. Kumbe it's not just about the giving.
Ndio maana mimi huwa nahurumia wase wenye love language yao ni gift giving.
Ay, lakini in this day and era, imagine ukiuliza love language, sema tu ni yo gift giving. Sema ni yo gift giving and receiving, because ukisema words of affirmation.
Tamkapo.
Oh my god.
Na kupea motivational speaking early morning from Pinterest.
You're just being fed lies.
Literally.
Yes. Yeah, napendwa.
Feed me. Feed me, daddy.
Oh my god.
So it's very important for you to realize that at this your small age, kwanza at this age ndio kwanza unafaa atakuwa una cultivate like good long lasting friendships, because funny enough the thing about like relationships, love and commitment is no matter how much a team unaweza sema, oh, I'll never date, I'll never be in love, I'll never, like, you know, at one point you're going to slip up and you're going to find yourself in a relationship. Mm. And you see, unakwanga, obviously, umejiambia, oh, sitajiacha ni heartbreak iwe tena, nini. But imagine, there's only so much you can do to prevent it from happening. But, like, the one thing that for every time you can always have, like, in clutch ni, you have enough good supportive friends when you, ata uki heartbreak iwa, hauko sasa hapo ukilia uko depressed kazi ni kukunywa pombe. These people
you click okay
matter oops,
you need to create a nice community of friends around you so that even
na ni community yenye tuko anybody kwa hiyo community akiachwa
nisha cheka shilibwa last time then
uko mesi tukoongeza depression trust me ukiachwa anybody if you're my friend ukiachwa usiniambie mimi nitakucheka. And you'll be depressed.
Hata rafiki yoyote wa Leni.
Nitakuita.
Oh my god.
Especially Leni. Ai, yeah. Don't tell Leni.
Ame ndio sababu Leni ana tense.
Eh, anajonga karma. Anaogopanga itamrudia.
Yeah, itamrudia at one point apende asipende. I mean,
that's the thing. That's exactly what I'm saying. Like no matter what. Utaslipa. Kwa pia
unaweza kaa ngumu. You know, successful people are always single people. Yeah. Either, okay, let me explain. Angalia, amongst the richest people, most of them are either divorced, ama waishi na partners
wao. But they divorces zao, hata zinakosi wangwa na.
Ah, Will Smith, man.
Achana, Will Smith, yeah, okay.
Dada is a man. Please.
Uyo, demu ya Tupac.
Oh my God.
Unaleta jokes. Hey, literally, mina feelingi kaa jeda ni kaa akodhe wa majuu.
Really?
Like the attitudes and all.
She's literally doing everything she can to make sure like Will Smith like ana feel to her trust.
Nilenye anakanyaga na anaendelea kukanyaga. Like unaona zile
na alipiga mtu kofi juu yake.
Ushaifinyilia lakini bado unaendelea kuifinya. Isha isha.
Hey, but I thought she had cancer or something.
Alinyoanga tu?
Alikuwa na kitu inaitwa alopecia.
Anafanya ngededi tu.
Uwezi kufa juu ya alopecia.
Hiya dini nini? Hiya dini nini?
It's like a scalp problem. So,
unaanza
kudevelop basically bald spots kwa kichwa.
Yeah. So, kambia hizi ni shida za wanaume. Wacha bald spots ni shida za wanaume. Euclid knows.
Fuck. Umemaliza.
I'm sorry, Euclid. Nijutua huko. So, there's nobody here to defend you. Leah. Anyway.
Yeah.
And then point yangu ingine on besides the not be with partners that like you back. This applies to both genders. Because you can't tell me for real you're a nigga who buys flowers, takes the babe on dates, nini nini. But the one thing that you don't do ndo unasumbuliwa kuihusu all the time. Like, tuseme.
Words of affirmation.
Literally, umefanya everything else. Lakini sijuu ulisahau kusema how was your day.
Ati umposting nini social media. What is that?
Nini kitu, honestly.
Iyo ya kupost
that siyezi fanya.
Lakini mi
I don't do that.
Miangu nizo ntakangi. I wouldn't want people to know I'm associated with the type of niggas I'm associated with.
Una date wa jambazi.
Me personally, I'd be
embarrassed. Lakini tafia huyu, it's very questionable.
Iyo ni ukweli.
It is very questionable.
I'm working on it.
This one needs prayers.
I'm working on it.
Yani?
Siko single for a reason.
Yani, I'm trying to...
For no reason.
I'm trying to do better. Tuambie mzazi, yes. Nimechagua.
I'm trying to do better.
Mzazi nakuambia tuacha bangi. Stop doing drugs.
I'm trying to do better. Can you...
Okay.
Oh, yeah. Hata siwe si safe space. Nimekumbuka utanicheka.
Mi ni safe space. Nimesema tu kiachwa. Usi niambie. Ndio kwanza sijui hadi vile nitakukonsole. Sasa nikwambie nini? Kigo umeniambia umeacha, nikwambie nini?
Bebe atacheka tu.
Zi nikwambie nini? Oh, it is okay.
Sasa pige ukisema ni umeacha tutadu. Hata mimi bebe.
Sasa nataka nikwambie
nini this time?
Sisi tutasema kitu basi.
Zi, you can tell us.
You can tell us we laugh for a good laugh.
Adio pio uche. Adio pio ucheke.
Lakini si mimi ni anti nitakupea words of affirmation mkukani. Si mimi ni anti.
Love language yangu ni words of affirmation utige.
For real.
Eh? Hiyo ni uongo. Siwezi waambia juu mimi sitaki wajue. Mimi sitaki watu wajue. Wanaweza anza kunisumbua na
mimi naweza ni gift.
Wewe super ni gifts.
Hapana, ni pesa.
That sounds like a you problem.
Tafuta tu pesa. Hii Nairobi huziishi bila pesa.
Kweli. Nitatafuta pesa.
Ama urudi tu Nyeri, simple.
Fundi mungu, wacha tu nitatafuta pesa.
But since tuko topic ya mapenzi sasa, watu wenye love language yao ni physical touch.
Modern day prostitution.
Modern day prostitution.
Yani, tukishikashika watu.
Kuna kwanga na nimesahau jina.
Hapa na I think like mna kwanga, okay, hii ni my opinion. But like I feel like physical touch is wider than just like the sexual aspect of it. And it's just that watu wanakuanga wame limit so much to just that area. Because you know sometimes physical touch ni as simple as hand holding in public.
Ama ile tu unaguza dema paja.
Ama doing kazi ya the
shoulder massage.
Kazi ya the blacks, okay, most of them are always black. Zinashikilia the world's.
Oh, it's the fact that you're joking and I say, oh my god.
Think deeply, you know what I'm trying to say.
The worlds. I'm not even there, the worlds.
The worlds. Head to toe, but now you're using it into a torso, sindio?
Yeah,
torso ndio, yeah. Hapo. Okay. Kaba bado hujashikanisha, pole.
Okay.
So, na feeling that your physical touch, kuna ile anticipation, like unaona, inaenda kufanyika, so una fall in love na mtu. That way, vituka eye contact.
Eh, ni physical.
Inaanguka wapi kwingine?
Touch.
Itaanguka wapi kwingine lakini.
Aka wewe jamaa ni blind.
Fuck.
What's that?
Then. you can fall in love with somebody who's blind.
Yeah.
Yeah.
So atajojo unamwangalia.
Si utakuwa unamwambia I'm looking at you
all the time.
Nilikumbusha hii Niger movie flani. Yeye mtu ni blind. Alafu sasa yani udem hakuwa na anajali, yani alileta chali mingine the same room umse na shangaa. Ati babe is that you? Na anafanyia ile kitu mbele yake. Yeah.
El clasico
mbaya sana. Beligo. Umse tu ndo natua analia di nilikuwa ho. Nilikuwa class 5 nilikuwa.
Ni tu mtu alikuwa amevaa specs. The blind one. Sofia.
Zilikuwa
movie yake ya kitambo, one of them.
Si
anasema hivyo jua naijua.
I think I know that Nigerian movie. I think I know it.
Those Nigerian movies.
Niliwacha, you know, my mom was a big fan, so still a big fan though. So nazijua kadhaa. In case unataka plug on Nigerian movies, ungea na Thige.
What? Jump to mwenye mjiwacha mingi.
Okay.
Yeah.
Where DM tu?
DM.
Where DM? For business only. Yeah, for business only. Thige is a family man.
He's busy.
Yeah, plus ako busy with the family and all, you know.
Architecture, you know.
Someone na cheka lakini. Good.
Oh, lakini kitu ingine I think nita sema ni, besides the whole, you know, at this age, just learn what you like, don't... Na usishikilie sana, usiweke sana kwa roho aki. Aki.
Wasichana wenye mnakuwa na bitterness towards all men.
Real.
Okay, wenye wameumizwa na mtu moja, alafu sio kuna bitterness towards mtu moja. Sasa
nikaa kuna PTSD, then you would have the same thing. Umbo ende joy bas.
Ni mara ngapi wamefanywa the same thing tena?
Acha nikwambie. If you think about it too much it will happen.
Yeah.
Trust me, mimi ukishinda ukiniambia ati oh you ex did that, I will do that.
The other reason why it happens is because half the time people attract like the same type of person, yeah? So umevunjwa na moja hujajua ku identify hizo traits zenye ndio mbaya, unafanya nini? So the next time unajipata tu umechagua the same type of boyfriend.
Sasa
hiyo
classic example here ni Mawia.
That one is a you problem, baby.
Classic example ni Mawia. Literally. If it is rats, anaendea tu rats. Kani cats.
See what I said, I'm working on it.
That is the problem. Mujua sisi, tuseme, nituaje, tuneza... Kizungu imepotea anyway. Tunaweza change types anytime depending on whatever itatubamba in you.
Sasa hii ni time unabambikanga na mwili.
Ah.
Hapana. Ni okay.
Majority kama tuko serious. Kama tuko serious ikwangi mwili.
Na kuanga personality.
Kama tuko serious so
personality is of course.
So si personality si mwili.
Ni kitu stakwa the smallest things, the very smallest things.
Combination ya zote. Sasa but kwa unakuanga attracted kwa mtu
mwingine. Wewe achana na mimi.
Anaangalia tu hivi kichwa. Kichwa ni kubwa sana ni hiyo.
Eh, unakuwa attracted kwanza na when you see.
Unapenda kwanza kenye unaona.
Ukiona personality pia iko poa ndio sasa una stick hapo.
But trust me,
is what is supposed to happen.
Kama tuko serious, tutakuwa attracted to the body. Twende tumalize after your attraction ya body imeisha. Tunakufanyia tu ile kitu. Suplex.
Damn it.
Suplex.
Then it must be nice to not be there for the body.
Oh my.
At least Mr. Sasa siwezi katiwa juu ya haga. I mean, it's a blessing and a curse.
Nilikwambia, if you want help, go around the right people. Everybody's, literally everybody
way podcast. Mkifanyiwa liposuction, mnigabie.
Na mimi siwezi kwa yangu.
You need yours.
Then you need it to make difference.
Real.
sorry Leni.
Pole yake.
So I'm not sorry kubafu. Anyway.
Tunaweza zitoa tu kwa tumbo na baada atakuwa tu sawa. Basi zinatolewa kwa tumbo wanarusha huko nyuma.
Unajua pia reason nyingine niambia watu like why explore na wajua type yao ni juu. If you don't identify that you keep choosing rats, Yes, Imwata, nimesikia. If I don't identify that I keep choosing rats. Better. Even when I'm 30, that is step one. I'll still be choosing rats, yeah? So, the reason I'm saying at this small age, please, like, find out. Unajua kuna, by the, like, there's babes who, they've been with bad niggas. So, they have their first good nigga, and then they're shocked. Unanuliwa mawa, unashindwa.
This shit happens.
Kumbe indio bare minimum. Alafu anakupea hizo mawe na kwambia actually this is nothing. You're like, oh! So you have to explore. You have to see different things that happen for people so that you can, I can personally, I have to see that there's more than rats. There's mice. There's better. Yeah, there's hamsters, there's capybaras, you get. Yeah. You have to identify, first of all, that there's so much more out there. So that even now when you're older, usiko na yo early midlife crisis, yenye tunasema hapa ati uko 30, 5 boyfriends, hata hakuna mwenye anakuflyingi out. At least unajua kama ni 5 boyfriends
na kuna mnaonanga movie nyingi sana. Kuna mwenye
alikubaia gari. That's another different story. Lakini you have 5 boyfriends and none of them is doing anything for you. Losing.
Who told you they're not doing anything?
Hey.
5 is a lot okay. of nini.
Beneficial.
5 is a lot of nini.
Beneficial.
Wow. See what?
It's more.
It really is. So, modern day prostitution. What's modern day prostitution? Kwa kuhusu nini yaki?
Kuna
swali.
There's a date day makona OnlyFans.
You?
Dating seriously.
Yo.
Hey.
Neza did for fun.
Okay. Let's put it this way. Tuseme dem ameiva. She literally has like Kenya natafuta ina girl, but sasa anasema like akona anataka kuanza OnlyFans, alafu akupe option ya kukua like
part of it.
Like partner wake.
Partner wake OnlyFans.
Like tuna shoot together.
You are showing
the no shoot pamoja. Mimi hiyo part ya shoot pamoja no. But can ye ye?
But ni kitu mda make pesa.
Ni sawa.
But can ye?
Mimi
but
kama ni hiyo. Heri nini nyonge watu River Road. I swear mimi. A thief anaweza kuwa forgiven. Si yule thief wa Bible alisemanga sorry kwa cross akaambiwa yes, tutapatana heaven.
Yes, October 1st amepigwa.
Niliona kie kwa my head. Labda huyu nilikuwa nimetuma bana niletea iPhone 15. Akashikwa. Literally weekend watu walikuwa wanangoja like after October 1st then they buy phones.
Yeah.
So you know.
Damn it.
Mtu ameenda huko na Samsung S23 Ultra. Yeah. Ako hapo mbele. Wa?
Haki yuko.
We are not going to talk about that.
Shout out
Euclid. Mtu amepitia nyingi in this year alone. So,
and by the way,
acha tu maisha yake sahi afanye cut.
Relax. Yeah. Name mwaka ime run.
Literally, it was January. Sahi ni November.
My God.
Bani, tunacheza kati na the month ama. Hii kitu ina, inaruka-ruka.
Inaruka-ruka.
My God. So, we some always did it. OnlyFans model.
Nah, seriously.
You?
It's against my code of it.
I mean, kama demu yangu akakuwa OnlyFans model, I mean, ni sawa.
Like, kama umempata akiwa OnlyFans model already? Oh yeah, by the way, there's that. Akianza OnlyFans na akiwa na wewe na ukimpata tayari nayo.
Wana anza ya akiwa na nini? Nitatafuta hiyo pesa instead.
Okay.
You're literally being paid to enjoy yourself.
See, but sasa...
Uh-huh.
You know, internet, I saw. Internet, I saw. You imagine, you let deep in your 60s. Then video yake moja surface. Hey, utaanza ku explain your ads.
I lived a good life.
I did what I must.
I did what I had to do.
Aina. Wewe
umesema drifige.
Pali mimi nimefika. I don't think I'd be completely like sijaifunga out of the equation sana.
Oh, you're not limited to it.
I think you can date a film star.
Yeah, that much we have seen.
The OnlyFans is the same. Kuna difference, but kind of same.
Just a film star, anyone can find.
OnlyFans, but yeah.
OnlyFans, lazima ulipe.
Na pia
some people can still find it. Ukupata zile nyezi leak. There was a sijui some lady yenye account yake ili searchiwa tu Google. Kitu unalipia mtu ana search tu Google anapata.
But technically kuna pia okay. Don't ask me how I know this. Lakini kuna pia OnlyFans accounts ziko free. Eh. So hiyo pia ni issue.
Sige bana tuongea hapa kando.
Oh well, technically mimi naona like kwa OnlyFans model ni modern day prostitution yenye si mota.
That is modern day prostitution. Unajua kitambo kulikuwa na brothels, sikuizi kuna market ya brothels as such. So people may
you get it from your phone.
Yaani unaweza kaa tu kwa ofisi.
Real pale lunch break.
Hata lunch mko kwa meeting presentation, mtu ana present his art out hapo huko hapo tu.
Wewe nilisikia nilikutumia uliona hii reel nimekutumia
sijui. Eh.
Msako. I think of class wanafunza kitu kama IT or something. Alafu tu anaona tu madem wakitingisha matako.
Lakini sometimes it's therapeutic. It's therapeutic. To some people, to some people, not me. Some people call it that, miss G. Lakini mi I only fans then can exaggerate mtu kwa huyo. I will not feel comfortable.
Ni understandable, imagine. Yes. Like unajua at the end of the day hizo ndio negotiables na non-negotiables zako.
Mimi tukiwa na wewe bana utakuwa mtu decent.
Utavaa.
Utakuwa mtu decent. Sita kulimit na vitu utafanya. But lazima tu kuna venye unafaa kubehave.
Kuna venye unafaa kujibeba kama girlfriend sasa.
Eh, literally huwezi kuwa bado unavaa sijui aje, sijui unafanya nini ukienda
kwa club. Alafu like uchapo spanking na mtu anatoshana simu atakuni.
Eh, yenyewe sio nataka ni do.
Horizontally and vertically.
Trust me.
Alafu unaniambia ati
babe mzee fulani amenini nini?
Nilipiga spanking ni nani ule mountain pale.
Jonjo bro. Yes. Round 2. Aya afana zi. Tumeenda clubbing. Tunaachana tu hapo. Kila mtu aende kwake.
In fact enda tu na huyo mountain.
Mountain? Uko na mtu? Sikuwa hii. On the house.
On the house is well.
On the house. But hizo ndio modern day prostitution. Niliona a video on X. Excuse me, it sounds very weird.
Twitter
X.
So weird kia X.
Ingekuwa tu Twitter.
For some reason nilikuwa na that is what I make a mistake.
Yeah.
Twitter, modern day X. Modern day X.
Lol.
What is up with modern everywhere? Hey. Anyway, nilikuwa na video vile these Nigerian niggas wanatusafishia soko. Where
you wongo? Oh my god.
This Nigerians.
Napenda Nigeria. Hey.
Nigerians tafadhali. It is a crisis in South Africa, a crisis in Kenya. Yaani mko tu kila mahali bana. Mimi amnibambi.
Like the money aspect honestly.
Hadi wananga pesa such. They just come people a lot.
But it's even about the richness. You know the thing is, at the end of the day, Simwata, imagine uko okay, we see them. But imagine uko na rafiki yako, neighbor yako anaishi kando yako, si ndio? Mnaendanga mko in fact in the same workplace. You guys could na kuna gari, you guys could be going to work together, yeah? Wewe hata huna shida na zile siku zenye unalipa mafuta, si ndio? Lakini ako na gari, si ndio? Lakini haezi kusaidia. You guys are friends, you guys are in the workplace like that. You see, there's no reason to be with a rich man who's not generous because kama uko na pesa na mimi sioni ateni 1.8 inansaidia aje?
Money heist.
So the thing is, like, the Nigerians, they are who boys, they are scammers. And then you remember, ya rahisi, ya bure inaendanga pia raka, sinyo? So, like, ata watu wa wash, wanajuanga pesa za wazikangi. Atu buguza 100 G's in a day, lakini wanajua hii pesa in by cash.
Mbona nimeenjoy, nimeenda kula lunch with La Rosa.
It's like the same thing now. Those people, they're generous. There's no reason to be with a man with a car and he never drives you anywhere. There's no reason to be with a rich man and that man never hits your account. So the generosity is where they have the other men beats.
So, uko sawa.
Juu wanapeana pesa tu hivi.
Uko sawa na kuwa mtu generous, but anadish out to every Woman, Tom, Jeff, sijui nini in woman language.
Every woman, Tom, Jeff.
Nimesahau jina ya baba. Hey, mimi sijui. Oh, I only know one name.
Tom, Jeff.
Like, ako generous to everybody. So uko sawa na hiyo. Like, kaa ako generous. Ako generous kwa kupekee. Ama...
Me personally.
But they are not... No. Adi wanajua. Wanakujanga in groups.
You, but you know, that's a thing. That's a thing. You see, now that's the thing also. Like, those babes, oh, they already know hawako solo. Sindio? These babes, kwa hizo non-negotiables, zao non-negotiables, wako okay with sharing as long as wao wanapata share yao ya pesa.
Modern day prostitutes.
Iyo si serious.
Honestly,
dating.
Honestly, jio ni nini?
Kukumbuke, iyo si serious dating.
So wow, that is prostitution.
Yeah, it is. It's modern day prostitution.
But I'm talking to prostitutes. How?
Ukiita hivyo sasa, obviously.
That is the simple.
You're crossing the line.
Crossing how?
It's derogatory.
Real.
Difference how?
Because imagine calling me a gold digger and you have no gold for me to dig.
But you're a gold digger. Hypothetically, you're a gold digger. Ukitafuta mtu akona pesa all the time.
Aye.
I will stay now.
Aye, like una, you're telling me, Simwata.
Who's a gold digger?
You're going to sit with like a broke nigga so that you prove you're not a gold digger.
Okay. What are you saying? Mwenye ako interested na pesa solo.
Kuna hiyo, kuna hao wenye.
Mawia, who's a gold digger?
Well, nani? I have to Google it.
From me.
Miss G, man, Miss J consider mtu akiwa gold digger because there is no way you're going to tell me that I'm not going to look for a financially stable man. It's a lie.
So tuseme,
but I feel like, wacha njaribu ku explain gold digger. Ni mtu mwenye ako involved na watu wenye wako na pesa na hayuko anywhere, hayuko there for anything other than the money, like just for the money. So, yeah, hayuko hapo for a connection, yeah, hayuko hapo for love, yeah, hayuko hapo for vibes. There for the money. But remember, gold must be involved as well.
So,
because mtu, if you're 2,000 on Anita gold digger.
Maybe 2,000 USD at the moment. So, tuseme, umepatana na kijana fulani, yo type yako, ako na pesa at the moment, then pesa yake iran low.
Utamwacha.
Umwache uende to the next person. Ju, apparently he's not financially stable, but aliko financially stable ukiingia.
At one point.
Ukiingia. Then, sijui the devil gani kakuja hapo.
Pesa ikaisha.
Pesa ikapoteza njia to his pockets. Sijui zikaenda kwa nani.
Naenda kwenye zimeenda.
Yeah, akatoka, akaenda to the next person. Akafanya the same thing. Does that qualify you to be a gold digger?
Yes. Yeah.
Then
yeah.
It even qualifies to make that person like a hoe.
Hey, literally, me no nanga, majority of Kenyan buddies, tenuate, even squat up several women. Do you think we?
Kenyan women buddies. Also may include that our wives, mothers.
Majority of Kenyan buddies squeezy. Wale nye, they go out, do you nini? Most of them, mimi no nanga ka prostitutes. Nibu tu awas mami kwa streets.
Damn it.
Ju difference yao na wale wenye wako Koinange. Koinange si yako hapo yeye shaje.
Ni wao wanaguza more money.
How so? The prostitutes of a higher caliber.
Yes, actually.
Prostitutes of a higher caliber. The difference. Wanaendea watu wa sijui nini nini Yahoo boys in your to spend 250 Gs on one drink.
Bwa, kwani hiyo iko na ni never ending.
Alafu unapata content ni 38%. Unashanga wodha. 250 Gs. Mje nunua shamba kwetu.
Hiyo ni naira ama ni Kenya shilingi?
Kuna mali nisikia shamba 1 acre sijui ni mwi wapi somewhere huko deep towards Isiolo. 9k an acre.
I'll tell you the value.
Ni wale watu wa mashambani, unajui value of land.
Unataka tu hiyo 9k.
So nikasema huko. Trust me nitaenda huko, nitanunua shamba dynasty.
Ani hivyo
una defense yote unasikia watu kitanga.
With how the real estate market is going, by the time you're even developing the land, it's expensive.
Mtu akikuja hapo anambia, "Ah, hii hapa one acre is just 2.5." Yeah.
It's only 9,000.
Wow. 9,000. Wow. Yeah, this just ni double, more than double. Uko na pesa kama njugu.
You're wheezy, actually.
You're wheezy. You're wheezy. This is good. Just good business.
It's just opportunist.
Literally, mimi nikipata huko naive sitakuelimisha until I benefit.
The other reason using the word prostitute makes it so
sound vulgar.
In a, in a sounding it too vulgar because at the end
so
of the day,
so I'll sugarcoat.
There's just some hata wewe ukisema una join a sound iko bitter to the tongue.
Unaangalia de huko macho na mwambie wewe ni prostitute. Hey.
Okay, niambie. Mtu akikuita pumpkin. Na mtu akikuita malenge.
Kuna difference.
What is the difference? Language.
Yes.
Si pa malenge si ni pumpkin.
Pumpkin inaweza kuwa like compliment.
Eh, inaweza kuwa cute.
Term of endearment. Sasa malenge.
Hi malenge.
Basically,
alafu ukiniita malenge umeniita mjinga. You see that's it.
See, but mimi najua nimekuita innocently malenge in Kiswahili, pumpkin. In English, ndio?
You know, there is innocently. The thing is, at the end of the day, the language you've chosen conveys it differently.
Nika kusema githeri, alafu sawa unasema sakotash. Unaona sawa?
Mean sakotash.
Sakotash
is sound something nice. Githeri.
You see, it's the same thing, malenge na pumpkin.
But malenge, mbona mko na shida malenge?
Ay, malenge
pumpkin. Something.
Alafu una, let me tell you the other thing. Ukisema maembe, malenge, mango. The first thing that comes to mind is like the open pumpkin venye inakaanga ikiwa all smashed up. Pumpkin inakaa tu ile smart ya orange. The image that comes to mind. So already, already, tayari, ninaona malenge kwa kichwa na naona pumpkin na sio the same thing. So lazima uchague.
We?
Yeah, but...
ni watu wapana. Say it as it is.
Ai.
Ni sawa. Let's see how far you'll get.
Watch your buddies wakue buddies by the... I love you know the other thing, the other reason, like, at the end of the day, it's not as dramatic as you make it out to be. Look. Msiago kwe nange, ame... pewa probably 50 bob ama sumbili, sindio?
Yeah.
Uyo badi, ukumbuke, ame, okay, you know, the reason I'm saying, like, it's not exactly prostitution is because at the end of the day, at any one point, a man will spend money on a woman. Especially probably a woman he's gonna sleep with.
Prostitute.
20 bob,
let's go.
Especially probably a woman he's going to end up sleeping with, yeah? Mm. Or engaging in sexual activity. So you can't, if you decide to call it prostitution, you might actually end up calling everything prostitution. Mm. Because hakuna venye simwata unataka kuniambia ukona talking stage like this a baby on a girlfriend, yeah? So labda umempeleka date. So you'll end up spending money on her, sindio? Mm. So you guys, maybe you'll vibe, you'll end up fornicating, sindio? Is that prostitution?
And you're fornicating.
Do not fornicate.
So,
do not fornicate.
See, the reason tunasema your prostitution, it has like a bitter... That's why even sex work, we don't call it prostitution anymore. We say it's sex work.
Mm.
We call it sex work. Because
that is the problem with this generation. You sugarcoat stuff. Say it as it is.
At the end of the day,
it's wrong.
It's not wrong.
It's like you're trying to justify it.
No, imagine, look. Look. Uyo mtu wako kwenange, unafikiria angekuwa na choice, angekuwa kwenange? Like, let's be honest.
Some have a choice.
Angekuwa na choice, angekuwa kwenange?
Some have a choice, some don't.
Especially, so you see another person who doesn't. Yeah, she's just trying to provide for her kids. Do that.
But this one has a choice. So I'm a chagua too.
Which one now? Which one? The bad.
That's why I'm...
The bad is a prostitute. Okay, wait.
Modern day.
We'll get there. We'll get there. Not just Emma. Half of the babes who are working... Half of the babes who are working nguko kwenange, they're doing it because... Labda alidunga ball, msia karuka mimba. Now she has a kid she has to... Now she has a kid she has to raise. Ako on her own, pia yu abortion hangeweza kumake, you get?
Mm.
So yeah, na do what they can. Because you have to remember, in the capitalist world, imesetiwa in such a way that uyo mse ako chini, lazima abaki chini. Sindio?
Mm.
So, that's why we already stopped calling it prostitution because of how it puts things. That person is a sex worker. They weren't, their fate wasn't as nice as for others. So, that person is a what? Is a sex worker. Okay. Fine. Uyo badi, reason pia enye yake sitasema, as much as, yes, sure, we'll say it's modern-day prostitution, at the end of the day, simwata, at one point or another, a man will spend money on a woman. And half the time,
do men not justify prostitution as spending money on a woman. When I spend money on a woman,
mm-hmm.
it's not the same as I spend money on one woman.
Mm-hmm.
Sindio?
Yeah.
Mwenye niko sure tuko na yeye. I just don't spend money on any woman. Mm-hmm. Yeah. Sindio?
Yeah.
So uyo eyes go prostitute. That's okay. Me spending money on
your
seme,
babe. My,
yeah. Oh, unajaribu kusema, if I spend money on a woman, yuko sawa, like a man should spend money on... A man should not go with prostitutes in the first place. Sawa, but...
Because, you know, me, the reason
why I'm justify, hugging... Me, me, shanga, why are you trying to justify this act look, as something nice?
Day, at the end of the day, Simwata, if this nigga, like this Nigerians, now let's speak about a Nigerian. See, say that Nigerians moved like 5 to 10 babes. Sindio? Kwa 5 to 10, most probably when he live and hit are like 3, yeah? Because at the time, at the,
hit all.
At hit the end all. Of the day, utachagua kwanza your favorites. You might not even get to the 10th one. Juu neza pia hama country tena. Juu umeanza kushiku on your scams, yeah? So, the reason I'm not really agreeing on the calling it prostitution is because, yes, I see the whole engaging in sexual activity and the money and that exchange making it prostitution. But is that really what it is? Because at the end of the day, this Nigerian spending money on 10 women, anahitaji iyo validation. Unafikiria, Simwata wena kichoko mzuri utaenda ulipia wasichana 10.
If you want to sleep with them, you'll spend money on them.
You see, so at the end of the day, first of all...
That is man, like paying them. It's like paying them indirectly.
This man wants to feel like a man.
They don't want to feel like... They want to have a good time.
Let's start
there. There's a difference
no, you
between feeling like a man...
generous because anataka your vibe, yeah. Oh, you know that guy paid for all of this. Of all
Nigerian
of
men don't care about that. They just want to have fun. I have a few friends. Actually, two. Just two. They don't want, like, our talking engagement. They don't care what to think. That's why what our mistreat the way they want.
Mm-hmm.
So they'll pay you trash money. Ishia zako, ulikuja hapa, nilikuleta kwangu, na gari yangu, nilitukutua club, na kasi juu nini. Meva some short skirt on a cold night. You wonder what's wrong with your brain. Ikanyesha. Exactly. Unaka kapibara. Anyway, they just want to have a good time. Now, if you want to have a good time, ukamlipa. Nimekupea pesa in exchange of a service. And you know the service I'm talking about. What is that?
No, is that money?
What is that?
Sex work.
Sex work. In simple terms?
Sex work. Sex work, nigga.
The problem with this generation is that you are sugarcoating things. Come on, truly alcohol, like no, any drunkard.
We're using the Kiswahili we were taught. You were told sometimes you can't say cho, you say msalani because you're trying to use the less offensive word. So that's what we're doing. But it's etiquette. Sex work, not
etiquette. You,
because we're trying to it's use not the
etiquette.
Less
it's offensive. Not etiquette. Sex work. Sex is even more vulgar than prostitution.
No, it's not. At least sex work says it as it is. Prostitution is.
At what age could you say sex in comfortably in front of your parent?
Bado sijafika hiyo miaka.
Exactly. But there's a similar prostitution in front of them. Compared
certain,
to sex.
In certain instances.
Yes. Maybe. When you're having like easy conversations, you can say it.
Actually, for us then, basi tumeongea with the word sex more than the word prostitution.
But anyway, kenye pia nataka kuwakumbusha pia si modern day prostitution pia ina include kupenda tu sex. Unapeana tu.
Literally.
Yeah, hakuna like kitu na benefit. Just
because unajua tia pia ukumbuke. Ukumbuke pia reason nyingine ya kwa na nini na kidogo argument point ya Simwata ni juu. Half the time, that money goes to the drinks and the food that
some are paid.
Need. Not directly shika hii.
Most are paid. Most are paid.
Yeah, that there's that. Those ones we agree. So, we agree.
Like if you're paid, person ni kuja kwako.
And bandits weren't dealing with Nigerians half the time. The money goes to the things, the entertainment.
You know, on India, or too broke, or not too food. If you go to really like too. People who will like what work on a pesa, I tell now when you work on a pesa, but I want a pesa. You get.
Kuna pesa ya kutosha
ya kukupea na pesa yani wame budget for the night. There's a difference between budgeting for the night. Ukona yo pesa, yes. But kule, mini meenda, tige, let's see, situ meenda, mini me budget for the night, yaja budget, ata spend. Because he has it. Mini kuna yo pesa for the night.
Yeah.
Uki extend into Sunday, if it was Saturday, utakuwa umeharibu. Utakuwa umeharibu.
Kuna tactics.
Unaona?
Unajua 441. Yeah.
Niko hapo nimesema nikapiga budget nikienda this club to spend this amount of money on this specific type of drink and this drink. Mm. Bas. Uye amesema wewe leta jaza meza. Wake up. Leta chafua hiki kitu, chafua the next. Mm. There's a difference between those two people. Mm. So when you labda when you mnaenda anga when you budget for the night wana nwa two drinks
simwata
si bibi but ni vizuri ku budget I mean na hii economy bana
which of
meza is hard.
My only point is
to sugarcoat things.
Yeah, just sugarcoat it. For that one I'll say sugarcoat because at the end of the day
another thing we
are ukumbuke hata wewe mwenyewe umesema prostitution and sex work, they're both vulgar. So we are just trying to use the one that's less offensive. Do you mean a joke?
Susemetu bata trade bus.
Ukiambia mtu ye ni prostitute, itakuwa more insulting that ukimwambia ye ni sex worker.
Sex work is trying to like, kushike kote, oh, it's a good thing.
Akuna mtu amesema hapo kando, it's a good thing.
Like, work. The fact that you bring in work.
Sex work.
The fact that you bring in work.
Sijui ni occupation yake.
It's really giving you an empire livelihood. So technically.
Modern prostitutes, you see occupation yake.
Oh.
Yeah, so yeah. She's
you are talking about
like any pay another thing in modern day, whatever, sex work.
Yes, sex work.
Ni au the university. Ladies, when you're in the anger, wababa. You just a prostitute by higher caliber.
I tell you what, when you're not going to have strength, you could deal now, wababa, ni a different type of people, for real. And as much as, yes, it's sex work, yet me now I'll clap here because...
Hey, anyway, it is not right. Hey, you know, it does not sit well.
The strength at the, I can barely talk to my own father. What do you mean I'm talking to someone else's father? Ay, yawa.
You rub that tummy. Yawa. Yeah.
This is, you look very sexy.
Right?
Yeah.
Yeah.
Nice.
Good.
But those people, you need help.
They don't know where you have to be in life to be willing to like...
Tumulenda fukusha, unamuosha hako katumbo, unamuosha katumbo, unamuka zibu ya sikia, hee.
Unajafanya wapomu wana sinizi, inasori kafarasi.
Wakona this, nikawa watu wa allergies nyo, kifatanga allergies, unasikianga sijua, wananza kumake some funny noises na mdomo, wengine wa maskulia, ule tukutukutukutuku ya maskio, sikianga, niga peleka allergies zako huko Dodoma.
People's fathers, you guys are strong.
Shout out to Dodoma, we have nothing against you.
Ati sasa, ati baba ya mtu anakuja kukukiss. Christ.
Ati kutembea in public.
Christ.
But you know, the problem again, your shit imekuwa so common that sayo kutembea ata na mzazi wako, people wanahona.
I don't assume.
People start assuming. Like, come on.
That is literally mimi nikitembea na mama wangu.
I mean, why are you assuming?
It's the most uncomfortable feeling.
Yeah, this crazy. Kutembea na mzazi is a problem.
And then you know what's
crazy? People will assume.
The thing is, we'd like to pretend that it's just the babes that are doing this. But even niggas are just comfortably being baby boyed. Oh my God. By someone's mom.
We just need some love.
And then as we just need some money.
We just need some love. I mean, come on, can't a boy be loved? Anyway.
But anyway, that's a different type thing. That's a, those people are on their own type of patience and level and tolerance. Because imagine, atisasa baba ya mtu anakuambia, you stupid fool, na ata baba kwa jai kuambia hivyo. Ay!
You stupid fool, unakufukiwa 60.
Ay! Ay! Ige hota.
Oh my God.
Mjeso mtu mseka huyo anazichukua hizi paketi za maziwa zenye ziko na carton pulize ama hizi za dairy fresh pulize hewa ndani uslapi pasuke kwa masikio yake apate heart attack.
Real apate two stroke.
Make sure you kuandika kwa will.
Who have aneurysms and die during sex with like young babes. Oh my God,
that's a good death.
So
man, that's a good death. You did a good death.
That shit is so funny. Wow.
Yeah. Oh,
but I guess you need peer topic here screen, you know, because now we'd have to tackle the reason those men look outside their marriages.
Yes. Well, 22 years.
I love you. Una date ka babe kako hiyo 22.
Dating somebody who's 22, a lady who's 22, hiyo ni kujitakia kifo.
Real.
Hiyo ni kuji eh hao tena sasa hii watakumaliza.
Kama eh our buddies.
Here Jazoya, he's not familiar with their game.
Sai, sai bado wako submissive. Ni wewe, but they have the time those older men.
Oh,
are dealing with those young babes.
What? So was 60 and apart and never 22. I love who demo 22 and apart and BDSM.
Oh my God, real.
Where are the whips?
Alafu kuna pata, uyo mzendo anafaa kwa napigwa hizo whips.
Good.
Okay, Miss G, so, ukipenda whatever thing you said, uko na shida.
Eh.
Uko tu na shida kubwa, seek help.
But kuna mtu aliniambia the other day that at the end of the day, in a way, people like BDSM just to different levels. Kuna wenye they like it, the American type thing. Enough, there's that just the usual African.
Usual African? What is usual African? The slippers and vests.
The adults.
So kila kitu yuko na level.
Africans tumeanza kuwa too much on the American side. Na tutakufa mapema juu ya hiyo.
We'll try to speak on the sanctity of marriage in the next episode.
Anyway, guys, that was it for Modern Day Prostitution episode 1.
Episode 1.
Anyway, that was it for today. Yeah, parting shots.
Come on, enda Soulfest we DM tu.
Uko na ticket?
Bwana.
Wewe
DM tu.
So unaenda wapi?
Wewe nimekuambia.
Wewe baki kwa nyumba.
Uko
single?
Mama uko na your arrangements.
Nimekuambia huyu.
I have arrangements with men I trust.
Do you really trust them?
No. Leave my rat alone, Mwanza. I'm working on it.
I don't know. It doesn't bite. Doesn't bite. Wait. Just come, it doesn't bite. Utauma na panya. Naikupulize. Literally, Nairobi.
Zinafanyanga hivyo.
Zitakuma na zikupulize. That is what Nairobi men do. Tutakuambia, tutakuvunja roho tukupeleke out.
I'm so sorry. I just had a bad week. I'm dealing with so much. My mother died. Yes, that alikuwa on the phone na mamake. Jana tu.
I mean.
What?
It is what it is.
And remember, men lie, so lie back.
You can just lie together. You know it. Okay, whoops.
Lie together in a bed of roses. You can lie together, yeah. Watching the stars.
Mm. I mean, sure, the thorns will reach you one time, but enjoy it. Enjoy it while it lasts.
Mko negative sana, bana. Enjoy life. Ikikupata, oops.
Oops.
Literally, ikikupata. Hakuna kitu tafanya. Oops.
Bad luck.
Try next time.
Yeah.
Ama pia ubaki hivyo. Kwe kasisi.
Kasisi.
Anyway,
In the many that you said, hatuna judgment kwa watu. Alex Mwata.
We don't judge. I don't judge. See.
Uongo.
I do not judge.
Umda amesema akiwa amewakunjia sura.
See, I do not judge. Listen, so skizi. I do not judge. But kuna vitu zingine ufai kufanya, but I don't judge ukifanya. If you are doing it like for reasons in ye,
he will understand why you are doing it. He won't like it.
Yeah, depend on your reason
understand.
Why you are doing it.
Yeah, yeah.
It depends.
Definitely. Yeah, so we don't judge anyone. You don't have the right to judge anyone. Wewe jibambe na hii maisha. Hadi wewe mwenye uko 19 unadhani umepata the love of your life.
Please enjoy it.
Yeah, good luck with that.
Yeah, someone 19 now uko na the love of their life, so do not judge them too.
Hatu, tumesema we support.
Yeah. What? Utaenda all the way.
Oh, na pia free Palestine man. Anapitia, lakini ni sawa. The karma is a bitch. Itarudi tu. In its own way. It'll come back. Anyway. To the next.
One was like, yeah, that was make sense. Hey, I hope you guys have seen those TikTok threads for like babes getting drafted to World War III. So funny. Me, I know ningekuwa napigia rafiki yangu like, tunakula lunch before or after.
Tapigwa boom.
So, me, my parting shot would be, mostly invest in your friendships, invest in your wardrobes, dress nice. Wejibambe by the way. Wow, by the way, wejibambe. Va design yenye. Kama mimi leo, mimi niko na 200 bob mbele nyuma. Lakini venye naka, awezi jua. So, we imagine, we va smart. Just be like, you don't have
that
to
girl.
Be.
That girl, awezi dig mchango upate minerals uko chini.
Ntatafuta. So you just like...
I can get you hoes.
Invest what? Invest in...
To your, dig. To dig.
Invest in yourself. Invest in your wardrobe. Invest in your friendships. And most of all, like... Vitu zingine kumbuka siyo that serious. Siyeke sana kwa roho ikumalize. Na kila siku try to be on vibes. Ata na yo tu, Bob, try to be on vibes. Pesa, by the way, universe iko abundant. Ukikani kama uko na pesa hukuja. So you guys have a good time.
Anyway, mtatupata pale UMT, Spotify. Yeah. IG, same.
Tuta post that girl.
So you can just post soil, natuseme.
We kwenda huko. Uyu ndo mawia.
Sina juna vile unachoranga kichwa circle, wow. stick na ina kitu ina cascade. Yeah. Earth girl. Yeah. Literally. Anyway, guys, that was it for this episode. What's the episode? Which episode? Episode number?
34.
33. 34. 35. 33. 34. Anyway, yes. 34. That was it for episode 34. Till next episode.
Bye.